waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhiirigeliyey bangiga dhexe ee dalkaasi inay sii jaraan lacagaha dulsaarka si dalkaasi waa Mareykanka uu ula tartamo dalalka adduunka intiisa kale. Maalintii talaadadana dulsaarkaas ayaa waxaa la jaray 0.5% si loo difaaco dhaqaalaha oo looga difaaco dhibaatooyinka ka dhashay xanuunka corona virus. Waxay ahayd talaabo degdeg ah oo looga dan leeyahay in lagu yareeyo khatarta dhaqaale ee caalamka ka soo gaaraysa xanuunka corona virus oo sidoo kale loo yaqaan COVID-19. Madaxa bangiga dhexe ee dalka Mareykanka Jerome Powell ayaa sheegay in go'aankan uu dulsaarka ka dhigay inta u dhaxaysa 1-1.25%.
We do recognize that a rate cut will not reduce the rate of infection, it won't fix a broken supply chain. We get that. We don't think we have all the answers. But we do believe that our action will provide
wa garowsanahay in jarida dulsaarku aysan yareynayn tirada dadka caabuqa ku dhacay mana furaysa iyo yiri silsiladaha badeecadaha la isugu gudbiyo oo xirmay wa fahansanahay taas mana islihin jawaabto dhan ayaad haysaan laakiin waxaan aaminsanahay in talaabadan ay kobac macna la siinayso dhaqaalaha dalka. Ururka iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta ayaa sheegay in dilaaca xanuunka coronavirus ay abuurtay hoos u dhici dhaqaale ee ugu xumaa intii ka dambeysay hoos u dhici dhaqaale ee 2008. Mr. Powell ayaa sheegay in qafiifinta siyaasadaha lacagta ama jarida lacagaha dulsaarka ay caawinayso dhaqaalaha Mareykanka.
We are beginning to see the effects on the tourism and travel industries. And we are hearing concerns from industries.
Waxaan arkayna saameynta hay'adaha dalxiiska iyo kuwa safarada. Waxaan maqlaynaa walaac ka imanaya hay'adahaas ku tiirsan silsiladaha isku xirka caalamka oo u kala qaada badeecadaha. Madaxa bangiga ayaa sheegay in dhaqaalaha Mareykanku uusan ahayn suuqa kaliya ee qalqalku ku dhacayo. Wasiirka maaliyadda Francisca Bruno Lemari ayaa ka codsaday saaxiibadiisa Yurub ee ka tirsan kooxda G7-ka loo yaqaano inay arrintani u midoobaan.
I think the message that would buy the G7 in a couple of hours is an essential one.
Waxay ila tahay in fariinta loo dirayo G7 saacado kadib ay tahay mid muhiim ah, waxayna muujinaysaa sida ay uga go'an tahay 7 dal ee adduunka ugu qanisan siday wax uga qabanayaan dhibaatadan oo ay jawaab degdeg ah oo adag uga bixinayaan. Hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ayaa iyaguna sheegay inay diyaar u yihiin inay ka caawiyaan dalalka inay wax ka qabtaan caqabadaha dhaqaale ee ka dhashay xanuunka coronavirus. Labadan hay'adood ayaa soo saaray qoraal ay ku baaqayaan iskaashi caalami ah. Asbuucan Australia ayaa dulsaarka lacagaha jartay iyadoo gaarsiisay heer aad u hooseeya kadib markii bangiga dhexe uu jaray dulsaarka 0.5%. Su Ling Ong waa dhaqaaleyahanad ka tirsan RBC Capital Markets. Waxay ABC-da u sheegtay in coronavirus uu yahay kan go'aamada dhaqaale hadda lagu saleynayo.
And it's really, I think, about addressing and trying to mitigate some of the downside risks to both domestic and global growth from this virus, and that's effectively what the policy action was.
Waxay ila tahay waa sida wax looga qaban lahaa oo loo yareyn lahaa khatarta hoos u dhaca dhaqaalaha gudaha iyo caalamka ee ka dhashay caabuqan. Waa taas uun tan tilaabooyinka loo qaadayo, ayay tiri. Laakiin Mr. Trump ayaa doonaya in dulsaarka la sii jaro si buu yiri Mareykanku adduunka intiisa kale uu la tartamo.
Their currencies are cut to a level and their rate is cut. They play with their currency, they play with the
sarifka lacagahooda ayay hoos u dhigeen, dulsaarkooda ayay jareen, waxay bedbedelayaan qiimaha lacagtooda, annaguna taas ma sameeyneyno, si kale ayaanu wax u aragnaa, ayuu yiri. Suuqyada saamiga Mareykanka ayaa aad kor ugu kacay markii dulsaarka la jaray. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in Mareykanka dhaqaalihiisu hadda xoogan yahay, laakiin khasaare ay ku qabaan marka alaabtooda dalalka kale ay u dhoofinayaan hadii buu yiri dulsaarku uu sida sareeyo.
The other countries love that. I don't like it at all. So I'd like to see our
dalalka kala sida hadda ay wax yihiin ayay rabaan, anaga sanooma fiicna. Marka waxaan jeclaan lahaa in bangigeena dhexe uu hago ee aan iyaga la hagin. bangiga dhexe ee Australia ayaa ahaa kii ugu horeeyay oo ka falceliya caabuqa marka laga reebo bangiga dhexe ee China. Iyadoo lagu jira xaalad dhaqaale oo adag, waxaa isbedelay habka macaamiishu ay wax u gataan iyagoo bilaabay inay jumlado gataan. Dukaanka Woolworths ayaa ku dhawaaqay inay xakameynayaan cadada waraaqaha musqulaha ee macaamiishu ay gataan kadib markii dad badani ay aruursadeen. Woolworths ayaa sheegay in qofkiiba uu gadan karo oo keliya 4 baakadood, iyadoo shirkadda sameynaysana ay sheegtay inay kordhinayso wax soo saarkeeda.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.